Nchito 2.
Pamene tsiku la chikondwerero cha Pentecoste lidafika, iwo onse anali pamodzi mnyumba imodzi. Mwadzidzidzi kudamveka kuchokera kumwamba mkokomo ngati wa mphepo ya ukali, nudzaza nyumba yonse imene ankakhalamo. Ndipo adaona ngati timalawi tamoto tooneka ngati malilime tikugawikana mkukhala pa iwo, aliyense kakekake. Onse aja adadzazidwa ndi mzimu woyera, ndipo adayamba kulankhula zilankhulo za chilendo, monga mzimuyo ankawalankhulitsira. Tsono mYerusalemu muja munali Ayuda ena, anthu okonda Mulungu, ochokera ku maiko onse apa dziko lapansi. Pamene mkokomo uja udamveka, anthu ambiri mbiri adasonkhana. Onse anadodoma chifukwa aliyense mwa iwo ankawamva akulankhula chilankhulo chake. Adadabwa nathedwa nzeru ndipo adati,
kodi onse akulankhulawo si Galileya? Nanga bwanji aliyense mwa ife akuwamva akulankhula chilankhulo chakwawo? Ena mwa ife ndi Apati, ndi Amedi, ndi Alemi, ena ndi okhala ku Mesopotamia, ku Yudeya ndi ku Kapadokia, ku Ponto ndi ku Asia, ku Firigia ndi ku Pamfiliya, ku Ijipito ndi ku madera a Libiya kufupi ndi ku Kirene, ena ndi alendo ochokera ku Roma. Ndiye kuti Ayuda ndi ena otsata za Chiyuda, enanso ndi Akrete, ndi Arabu. Komabe tonse tikuwamva anthuwa akulankhula mzilankhulo zathu za ntchito zazikulu za Mulungu.
Onse adazizwa ndi kuthedwa nzeru, ndipo adayamba kufunsana kuti,
kodi chimene chinchiyani?
Koma ena ankangoseka nkumati,
aledzera vinyo watsopano.
Koma Petro adayimirira pamodzi ndi atumwi ena aja khumi ndi mmodzi, ndipo iye adanena mokweza mawu kuti,
inu Ayuda, ndinu nonse okhala ku Yerusalemu kuno, tamverani ndipo mumvetsetse bwino mawu anga. Anthuwa sadaledzere ayi monga mukuganizira inu, pakuti nthawi ikadali 9 koloko mmawa. Koma zimenezi ndi zomwe mneneli Yowele adalosa kuti, Mulungu akuti, pa masiku otsiliza ndidzayika mzimu wanga mwa anthu onse, ndipo ana anu aamuna ndi ana anu aakazi azidzalalika za Mulungu, anyamata anu azidzaona zinthu m'masomphenya, ndipo nkhalamba zanu zizidzalota maloto. Ndithu pa masiku amenewo ndidzayika mzimu wanga ngakhale mwa kapolo anga amuna ndi akazi, ndipo azidzalalika za Mulungu. Ndidzachita zozizwitsa kuthambo la kumwamba, ndipo pansi pano zizindikiro izi: magazi, moto ndi utsi wa tolotolo, dzuwa lidzangoti bi ngati mdima, ndipo mwezi udzangoti psu ngati magazi, lisanafike tsiku la Ambuye Mulungu lalikulu ndi la ulemerero. Pamenepo aliyense amene adzata madzina la Ambuye movemba adzapulumuka. Inu Aisraeli, mverani mawu awa. Yesu wa ku Nazareti anali munthu amene Mulungu adamtuma kwa inu. Mulungu adakutsimikizirani zimenezi ndi zamphamvu zozizwitsa ndi zizindikiro zimene ankachita kudzera mwa iyeyo pakati panu, monga mukudziwa. Tsono Yesuyo adaperekedwa monga momwe Mulungu adakonzeratu, ndi mene iye amadziwiratu zinthu. Ndipo inuyo mudamupha pakumpereka kwa anthu ochimwa kuti ampachike pa mtanda. Koma Mulungu adamasula kuzowa za imfa naamuukitsa kwa akufa, chifukwa kunali kosatheka kuti agonjetsedwe ndi imfa. Paja Davide ponena za iyeyo adati, ndinkaona Ambuye Mulungu pamaso panga nthawi zonse, pakuti amakhala kudzanja langa lamanja kuti ndingagwedezeke. Mchifukwa chake mtima wanga udakondwa, ndipo ndinkalankhula mosangalala. Ndithu ngakhale thupi langa lomwe lidzapumula mmanda. Ndikhulupirira kuti simudzandisiya kumalo anthu akufa, kapena kulekelera woyera wanu kuti awole. Mudandidziwitsa njira zopita kumoyo, ndipo mudzandidzaza ndi chimwemwe pamaso panu. Abale anga, ndingathe kulankhula nanu monenetsa za kholo lathu Davide. Iye adamwalira nayikidwa mmanda, ndipo manda ake alipo mpaka pano. Paja iye anali mneneli, ndipo ankadziwa zimene Mulungu adamlonjeza molumbira zakuti mmodzi mwa zidzukulu zake ndiye adzalowe ufumu wake. Ndiye kuti Davideyo adaoneratu zimenezi zakuti Kristu adzauka kwa kufa, ndipo pamenepo adanena mawu aja kuti iye sadasidwe kumalo anthu akufa, ndipo thupi lake silidaole. Yesu yemweyo Mulungu adamuukitsadi kwa kufa, ndipo tonsefe ndife mboni za zimenezi. Iye adakwezedwa kukakhala kudzanja la manja la Mulungu nalandira mzimu woyera amene Atate adalonjeza. Ndipo zimene mukuona ndi kumvazi ndiye mphatso yake imene watitumizira. Pajaru Davide sadakwere kupita kumwamba, koma iye yemwe adati, Ambuye adauza mbuye wanga kuti khala kudzanja langa la manja mpaka ndisandutse adani ako kuti akhale ngati chopondapo mapazi ako. Tsono Aisraeli onse adziwe ndithu kuti Yesu uja inu mudampachika pa mtandayo, Mulungu adamsankhula kuti akhale Ambuye ndi Mpulumutsi.
Pamene anthu aja anamva zimenezi zidawalasa mtima, ndipo adafunsa Petro ndi atumwi ena aja kuti,
abale, tsono ifeyo tichite chani?
Petro adawawuza kuti,
tembenukani mtima, ndipo aliyense mwa inu abatizidwe mdzina la Yesu Kristu. Mukatero machimo anu akhululukidwa, ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Paja zimene Mulungu adalonjeza zija, adalonjezera inuyo, ana anu, ndiponso anthu onse okhala kutali, onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawaitana.
Petro adalankhulanso mawu ena ambiri nawachenjeza kuti,
muthawe maganizo opotoka a mbadwo woyipa uno.
Pamenepo anthu amene adamvera mawu akewo adabatizidwa, ndipo tsiku limenero anthu ngati 3,000 adawonjezedwa pa gulu lawo. Anthuwo ankasonkhana modzipereka kuti amve zimene atumwi ankaphunzitsa. Ankayanjana, ndipo ankadya mgonero wa Ambuye ndi kupemphera pamodzi. Anthu onse ankaopa Mulungu poona zozizwitsa ndi zizindikiro zambiri zimene atumwi ankachita. Okhulupirira onse anali amodzi, ndipo ankagawana zinthu zawo. Ankagulitsa minda yawo ndi katundu wawo, ndalama zake nkumagawira onse malinga ndi kusowa kwa aliyense. Tsiku ndi siku ankasonkhana ndi mtima umodzi mnyumba ya Mulungu, ndipo ankadyera pamodzi kunyumba kwawo. Ankadya chakudya chawocho mosangalala ndiponso ndi mtima waufulu. Ankatamanda Mulungu, ndipo anthu onse ankawakomera mtima. Ndipo tsiku ndi tsiku Ambuye ankawaonjezera ena olandira chipulumutso.